الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala uyu Allah tabaraka wa ta'ala yatutonda natuteeka mu nsi muno ng'ayina ensonga lwaki atutonze ensi eno gye twajjamu tetwajjamu kukoleramu ffe bye twagala wabula tulina okubeera mu nsi muno nga tulina okugoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yateekateeka ng'agiyisa mu busiraamu Omuntu oyo yenna n'ayimirizaawo enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala kuno ku nsi agenda kufuna emirembe ne ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mu bantu abagenda okwesiima naye anaagayaala muno mu nsi n'atwalirizibwa obulamu obw'ensi ensojja gibeeramu mu kaseera kazibu ate ne mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ogenda kubeera mu kaseera kazibu tumusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abagoberera enteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga terina walala wonna weeri okujjako eri mu busiraamu mwokka tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama baganda bekyo tugenda okwejjukanyako olwaleero insha Allah kikwatagana na bulamu bwa nsi abaana adamu bali mu nsi muno duniya ebatutte Oyino omulaba ng'ali ku nsi aginoonya ng'enkoko etakula mu ssanja mbw'enoonyaamu empiso gye yasuula mwanadamu n'ava ku akhira n'ava ku nteekateeka ya Allah subhanahu wa ta'ala nga y'ali ku nsi yokka n'omugandi munnaime muinanagandi muyina amaanyi ababeera ku ne mu muzikiti bannange nze mbewuunya n'ogenda ku muzikiti olw'emulimu bodda ng'abantu bagenza abaguzi ne bw'onoobeerawo ng'obateese nga Allah teyabateeseteese nti babo era tebajja kugulako niyo buze obulamu obw'ensi butugayaazizza nnyo ne twerabira ekyatuleeta mu nsi muno ne twerabira abavudde mu nsi tosobola nakubako ku bifaananyi abantu abaali mu nsi nga beetuusako buli kintu kyonna Allah tabaraka wa taala n'abatwala kyobala abasiraamu abamu bw'agenda okuziika agamba nti anti oyo yalagajjadde twamugamba bugayaavu bwe omala n'agenda okuziika n'avaayo natukira ku bbukya y'ennyama n'aga nti omwana alese maali subhanallah eri ennyumba gy'alese ennyumba eziri awaka ntemera kiro satu ez'ennyama ngende neeriire ng'alinga agamba nti yafudde yaganye kulya nnyama n'afa nti ye bw'anaatemesa ennyama awangaale ku nsi bw'oba oziisa omuntu tegeeramu bulamu bwa nsi musiraamu tegeeramu dduniya nti eno y'ensi etutawaanya bw'eti bw'eti bw'efaanana omwana adamu agiresi motoka epakinzaawo motoka epakinze ennyumba eryawo tumufulumizaamu nga tasobola kugamba nti kakomawo alina kyeyerabidde nokyo basiraamu tebutugayaaza obulamu bw'ensi Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira ku bulamu obw'ensi mu suratu hudu aya 14 ne aya y'15 Allah agamba subhanahu wa ta'ala man kana yuridu hayata dunya wa zinataha omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo omuntu yenna anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda byayo kyokka tuyimirireko awo katono Allah agambye obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda abatu kulembera abalongofu buyasabanga Allah okumuwa obuwangazi yatekanga wo kyakhira Allah wange namala mpangazayo emyezi ebiri ejjusu zino zenkutte nga nyongerako eyokuna Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi ebiri omuzikiti gwe bazimba ekaddugala ntekeko ku matafaali Allah nkusaba ompangazeeyo emyezi ebiri be baana zimba essomero ly'egindi nange mbeko kyempaayo Allah nkusaba ompangazeeyo jihadi eno sibadde emuntalo lw'ebbadiri Allah kweta jihadi yonna n'ompangaza nja kulaga kye ŋŋenda okukola nga ntaasa obusiraamu buli lwe yasabanga obuwangazi ng'ateekawo kyakhira naye ffe tuli mu dduniya twagala bulamu bwansi na byakwewunda Allah saba mpangazeeyo ntuke ku wadi kapu eno TV gyennyina njiggyewo nguleyo ennene Allah saba mpangazeeyo emyezi ebiri eno sayibodi njiggyewo ngule gye nalabye wasula Allah saba mpangazeeyo emyezi ebiri lanje eri ku nnyumba ekaddiye nsigeko endala gwe buli lw'osaba Allah okuwa obuwangazi otekawo kyakwewunda kya dduniya omuntu anaabeera ng'ayagala nnyo obulamu obw'ensi nabeera ng'ayagala n'ebyokwewunda eby'ensi muno byokka nga bayagala nuwaffi ilayhim amaluhum fiiha abantu abo tubalongooseza emirimu gyabwe mu nsi ebbanga lyomala ng'oyagala nnyo obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda by'ensi Allah gambye akuwa buli kimu kyobala musiraamu sibagamba nti okuvuga emmotoka ennungi kikyamu sibagamba nti okusula mu nnyumba ennungi kikyamu naye Allah bw'omulabanga gondeze nnyo edduniya nobeera nga tofunye kunyigirizibwa kwonna mu dduniya akhira eyinza okubeera embi akhira eyinza okubeerera embi nolwekyo saba Allah kyobala tusaba edduwa rabbana atina fi dduniya hasanata wa fi l akhirati hasanata ayi Allah tukusaba ku nsi kuno otuwe obutebenkevu tusobole okukola emirimu egya ibaada nga tewali kitutawaanya ne ku lunaku lw'enkomerero Allah tukusaba otuwe obutebenkevu nga tuli mu jjana waqina adhaba nnaari Allah tukusaba otutaase ebikemo entiisa ey'omuliro lwekyo bakadde bange ensi bw'ebanga ekutereredde nnyo 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 eyinza n'okujja ku ibaada n'ekujja ku ibaada duniya bw'enyuma ibaada ogivaako Allah agambye nti akulongooseza emirimu gyo mu nsi muno ne bw'osuubula amayinja ojja kufuna sente ne bw'onoosuubula obusonko ogenda kugula korona ne bw'onoosuubula amakovu ogenda gaggawala waliwo omusajja ano ku mulembe gwa Amin yatwalanga ttaka Kenya ng'atikka tuleera benzi 16-24 tuleera 3 ng'atwala ttaka ttaka nga lyateekamu oba lyalaganga wa oba yalitwalanga oba zinalowoozaamu nenga tubazaalinga mwanyi nga tugamba ntwala ttaka naye yagaggawala n'abeera bifeekera mu Kampala nolwekyo bw'oyagala ennyo obulamu obw'ensi Allah agambye subhanahu wa ta'ala ajja kulongooseza emirimu gyo muno mu nsi abaagala obulamu obw'ensi Allah wahumu fiiha la yubkhasuna abantu abo mu nsi muno abaagala obulamu obw'ensi n'ebyokwewunda tebagenda kuseerebwa Allah tagenda kuseera edduniya ojja kugikwata ogikkute olubuto luveeyo otakule kundi otambule wennanga weeyagala naye manya nti Allah takujja kuseera mu nsi muno aye eddako Allah agamba subhanahu wa ta'ala agamba Allah nti abonna abensi Allah bakuwa ensi ulaika alladhina abonno beebo laisa lahum fil akhirati illa nnar tibalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okujjako omuliro Allah bawadde ebyokwewunda by'edduniya tibalina kye bagenda kufuna ku lunaku lwa nkomerero okujjako omuliro ayu Huzaifa bin Yamani radiyallahu anhu waliwo aya musatu alhaqa esula eyo bwe yakka yalimu aya ezigamba nti omuntu agenda kulajana ku lunaku lw'enkomerero ma aghana anni maaliya haraka anni surutaaniya Huzaifa n'agamba nti waliyo okulajana mu maaso ga Allah ma aghana anni maaliya emaaliya nga terina kyengasizza haraka anni surutaaniya ebitiibwa bye nanoonyanga mu nsi bimaze okunzikiriza siina kyenfunye wa Allah subhanahu wa ta'ala Huzaifa yasaba Allah n'amugamba nti ya rabbi Allah wange nkusaba ompangaze ku nsi kuno nga ndi mwavu okusinga lw'onampangaza nga ndi mugagga mbeere mbagenda okukaaba ku lunaku lw'enkomerero Allah wange nkusaba ompangaze nga ndi wa wansi okusinga lw'onompa ebitiibwa mu maaso go ku lunaku lw'enkomerero mbeere nga nkaaba Allah wange njagala nnyo okufiira fi jihadi fi sabirika njagala nnyo okufiira mu jihadi nga ndi mu kkubo lyo okusinga lw'embeera ku nsi nga ndya buli mmere ndi mu nsi neeyagala tebaali basiru baina amagezi bamanye dunia teri mukantu ne basaba Allah balongose zaakhira Allah gandi bwakuwa obulamu obwensi n'ebyokwewunda n'obifuna olunaku lw'enkomerera aba abantu tebalina kye bagenda kufuna wa Allah subhana wataala illa naru okujjako omuliro wahabita ma sanau fiha wabatilu ma kanu yaamaluna Allah agamba bigenda kubononekera byonna bye bakuŋŋaanya mu nsi era bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola musiraamu Allah agandi bigenda kubononekera bye bakuŋŋaanya mu nsi teri muntu agenda kufa musiraamu ne bakutungira sanda nga batunga mpapula za sente ndya zaidi yabadde mugagga nti esande yasoose bagitunze mu mitwalo etaano etaano esande eyokubiri nti eyi bagitunze mu mitwalo ebiri ebiri esande eyokusatu bagitunze mu mutwalo mutwalo ne Uganda ebasiba n'abaana bennyini ng'ofudde tebakkiriza muzeeyi baafudde sente zonna bazikolamu sanda wamaseeka tweyirimu bwino oyo gyali tetunagabana ki ye duniya musiraamu tolina kyogenda kujja mu nsi muno ku bintu byonna bye wakuŋŋaanya n'ebyewali okola byonna mu nsi bigenda kukufa kankuba ekyokulabirako omusajja ayinza okuba nga ayina ennyumba french kati mabaati ga maruuni eriko eggalagi bbiri eriko ekikomera kuliko n'ebitaala kuliko ne seŋŋengo ono abeerako amasannyalaze maiti n'ebeera mu ddiiro baseeka ne bajja ne bagamba tunaalizeewa nti ali wano tuvaawo tunaalize wano baba bagenda okunaza namwandu najja seeka mwagala kwonoona wano hajji yafudde buli kimu kyonooneke temwonoona wano banne temwonoonawo ne bakuteeka mu mukeeka ne bakutwala mu dayiningi hajjati n'atuuka zino tairo ze yazigula South Africa temwonoona wano mpozi mugende mwonoona eggalagi mpozi mugende mwonoone mu ggalagi eyo duniya ennyumba gy'obadde okubirako omuntu oluyi ng'ayingidde ng'ayina engatto banoonya bakunaaliza tokyayina parking tolina kyogenda kujja mu nsi mu byonna bye wakuŋŋaanya omuntu ayina ikazi z'ettaka oyina yika nkaaga oyina yika nsanvu bakusimira ekinnya ne buyonda tayina wadde disimolo y'ettaka basima akati kamu bubiri busatu buna buli mwana adamu eyajja mu nsi muno Allah yamuwa ettaka obutekamu bubiri busatu buna ne bagandi ero ly'ettaka lyo Allah liyakuwa mu nsi muno lyolina okugabanamu tebasobola kusima kabuli nga yinkana masigidi eno era abaana bagandi seeka ti tata bamuzise mu kibanja kiramba kandi ffe tunagabanawa eyo si isiraafu seeka ko sikudiibuuda abaana bo bennyini b'ozaala ate omwana akaba atunulira tivi dadi atuleseewo atulese tuli baana bato dadi agenze atunulira tivi agandi singa nze njigabanye ebirowoozo biri mu poloti y'enajja nankumbi agitunda agende ku kyeye Canada ebirowoozo biri mu kamotoka singa nze nkagabanye nenkatunda neŋŋenda e londoni nenkola emaali yakutawaanya buli muntu apulaninga kujja mu kike Allah agani bigenda kubononekera byonna bye bakuŋŋaanya ate bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola musiraamu omuntu bw'afa n'abeera ng'engalo zino zefunyizza tubugumya amazzi agookya ne tufunayo ebisaaniiko by'emmere oba ebigoye ebiziina ebikadde ne tunyiga engalo zino mpola mpola tuzanjuluze tulabe kiki kyobba mu duniya okwatiddemu mpiso okwatiddemu pesa lya ssaati okwatiddemu kaataano kootwala tulina kukwaza musiraamu ogenda nga bwe wajja bwereere nessanda mutukuteeka essuuka ssatu tusonda nsonde musiraamu ogenda olebera double bed mazongoto esigala mu nnyumba bulangiti ey'omukiveera esigala mu nnyumba ate simu zino zinokiya ezikuba firimu tujja gigabana ofiiddemu akisidenti ofiiddemu akisidenti mu katonga bano abamumba amatafaali teri mwana agenda gabana simu zonna beetikka netike musiraamu edduniya ogijjeemu ki ne tukuteeka mu lahadi mu kabuli tusima mwana adaane yenkana shibura luta luta lumu mwe tukugalamiza eyo edduniya siramu bigenda kubafa byonna bye baalinga bakola bigenda kubononekera byonna bye bakuŋŋaanyanga mu nsi muno ng'abantu bagabana bugabanyi n'olwekyo musiraamu tebukugayaaza obulamu obw'ensi Allahu subhanahu wataala bwe yali alagira omubaka Muhammadu sallama abeere ng'atubuulira ku bulamu obw'ensi Allah agamba subhanahu wataala mu suratu Al-Kahafi aya 45 Allah alagira nabi sallallahu sallama namugamba wadhuru lahum mathala hayati dunya bakubire ku kifaananyi eky'obulamu obw'ensi kama anzalnahu min assama. Allah yagamba nti obulamu buno obw'ensi bulinga kire kya nkuba. Enkuba bw'etonnya n'efukumuka musiraamu ng'eyatonnya eggulo ku ssaawa 10 mwaziina ne musome dduwa, subhanallah, tufudde tegabeera amataba, tewawera ssaawa 2 nga muli mu lujja mutambula. Ekire ky'enkuba okirabye kibadde ky'amaanyi nga muli mujja mufungiza ngoye mutambula. Naawe otiba weeyagala bujja kukyenkyangaokedde ng'ekire ky'enkuba, ng'ogalamidde awo munyeera akutambulako n'atuka ku mumwa, tosobola kumugobesa lulimi. Eno ebijiko babitwala masefuliya bagayisaawo, butabo bwa banka bubuze, avuga bodaboda abuliddeyo, avuga special takomyewo, eduniya bintu babigabanye. Obulamu obw'ensi bulinga kire kyankuba. Musiraamu ojja kukya ogalamiraawo nga bakusalirawo obusalizi, wakuziika 10, wakuziika 8, wakuziika ssaawa mmeka. Allah aga nti obulamu obw'ensi bulinga kire kyankuba. Allah aga nti tukisa fa akhdhata bihi nabatul ardhi, enkuba bw'etonnya tugigatta mu ttaka ne tumezesaamu ebimera. Ebimera ebyo musiraamu mmwe temuli balimi ndowooza, naye bw'ogendako sayidi ye ekyannamuyonjo n'ogendako sayidi yeyoyo gye balima eyo ekiboga eyo, omuntu ayina ennimiro ya kasooli erinnya olusozi n'ekkirira mu kiwonvu neddamu n'erinnya olusozi olulala, naye kasooli ebwe omutunuulira bw'oti toyagala kusanga nga waliwo yaliisizzaamu ente. Era ogenda kwero si n'omuwaabira n'atanga emitwalo 20 emisooli nga 16. Kati Allah akuyise nti otiba olingo ebirime, otiba bulungi ng'emino gya kasooli egigenda okuweeka, ng'ebijanjaalo ebikubye ekimuli, ng'omumwanyi ogumulisizza. Ne Allah yakugamba nti ebimera ebyo by'olaba by'oyagala ennyo, kasooli ogw'otayagala nte zimukwateko, toyinza kukulamu musooli n'ogusuula wali. Allah yagamba subhana wa ta'ala fa asbaha hashima tadhruhu riyaha, bikeesa ku makya ng'ebimera bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Kasooli gw'oba toyagala kukula mu nnimiro, gwe kennyini gw'omukuulamu n'omuteeka ku bbali n'okoleeza akabiriiti, ebijanjaalo obikuba n'oggyamu empeke n'obikoleeza n'ebyaka bifuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga, bujja kukyenkya musiraamu buyondo ng'oli bisusunku kibuyaga yatwala. Tumuziike eddi nti leero egunta naba kujja seeka gundi nti aa busiraamu tebukke seeka aziikibwe. Ne babanga bagenda kukulekera Hajjati ng'abadde akwagala nnyo wakamuwasa mugole emyezi egi, ne bagamba Hajjati nti seeka tumulekeko mu nnyumba ennaku 2 tukomewo tuziike, nti aa temundekera bisusunku, sikyayagala bisusunku, empeke yavuddemu Allah yagitutte ruhu empeke Allah bisusunku. Mufunewo musima wemumuteeka naawe ofuuse ebisusunku ebitwalibwa kibuyaga. Obagamba muntwale nti aa omanyi nabbi yagamba sala sallama ti omufubu abeera nga mukozi wa mirimu mirungi abalaajanira mumutwale mu muziike, bw'aba wa mirimu mibi agamba muntwala wa akaba bukaabi. Noolwekyo gwe tugga nti oli wa 10 kubanga oli bisusunku kibuyaga yakutwala, tosobola kwesalirawo. Allah amaliriza nga agamba subhana wa ta'ala wa kana Allahu ala kulli shay muqtadira, Allah yavaddana dda nga buli kintu kyonna kiyinako okugera kwakyo. Allah yavaddana dda nga buli kintu kyonna akiyinako okugera kwakyo. Omuntu bw'abanga Allah asazeewo okukutwala temwebuuzanga ekisa omuntu. Nenaga nti seeka afudde nti afudde ki? Kyekimuse okinoonya awo kikwate. Obulamu obw'ensi temuli, wama hayatu dunya illa mataul ghurur, obulamu buno obw'ensi bwakiyita mu luggya. Singa pikipiki ekukuba nekubireyo emutundwe tugenda wano kalwalirako okumpi wano bakuteekako bupamba ne bakuteekako bitinkicya naye ng'ogenda kutungibwa ogende mu ddwaliro eddene. Kabaita mataul ghurur kantu kaseera katono nnyo. Obulamu obw'ensi siraamu, obulamu obw'ensi ensi tujja kugirekawo. Kamba wekyo okulabirako edduniya ge tulimu, mwadduka kulire empaka zino ez'okudduka nga muyina obuti waliwo gurupu esooka edduka n'etwala akati nekakwasa gurupu eyo.